Mpenzi wa roho yangu amenipa Mungu wa kufanana naye, wa kupendana naye. Mpenzi wa moyo wangu amenipa Mungu wa kufanana naye, wa kupendana naye. You're my love,
you're my love,
you're my sweet,
you're my sweet,
you're my angel,
you're my angel. Wakufanana na, wakupendana na.
Stangosa que lo sian juganile.
Wakufanana na, wakupendana na.
Tazama huu mzuri mpenzi wangu, uzuri wako, macho yako ni kama ua likisha chanua, biharusi midomo yako yadondoza asali, asali na maziwa, hakika umebarikiwa. Wewe ndiye chemichemi ya bustani yangu, kisima cha maji yangu, wacha niogele kisima changu mwenyewe. You're my love,
you're my love,
you're my sweet,
you're my sweet,
you're my angel,
you're my angel. Wakufanana na, wakupendana na.
Stando sam que lo sian juganile. Safarini tufike wote, niwe wako daima, uwe wangu daima. Wewe ni mfupa wangu kati ya mifupa yangu, na nyama katika nyama yangu. Nakupenda mwali wewe, nakupenda. You're my love,
you're my love,
you're my sweet,
you're my sweet,
you're my angel,
you're my angel. Wakufanana na,
stando sam que lo sian juganile.